kira choyo ya
kwe
Mkakasa mkwe sige Sume somu kwa na wonga ye
Bebe
Omu kwa na mwonji nzegwe mpulila Mfako nawe Sagalo njagale kubwa gazi Omaleo chawe Sichilunjo ndoze kubuloza Njagale abili evya tala Why keep me waiting? Jagala kumanya darling. Omukwano gwo mu bungi. Jagala biga darling. Hey, lunako chibe bironyiga. Yebya kunywa cha obendeta. Bigambo chimukwano byuwalana. Nemekubyogera teno nyiga. Laba yo. Nyumisa omukwano gwo malayo. Nebeguba muwavu ngolugero Pakanyo mutima gusala wo Dale Omukwano guliva kuchoku menyeka Ngana kusoma vyo nanabiga Nayagala gweba lina wanika Ila chuto yagala ze shenshawa Why you keep me waiting?
Somesa
Jagala kumanya dale
Somesa
Omukwano gomu bonji
Somesa
Jagala manye chacholi Me waiting,
Somesa.
Jagala kumanya darling,
Somesa.
Omukwano gwo mu bungi,
Somesa.
Jagala biga darling, hey. Mbulira choyo yankole, nkakasa nkwesige, Somesa omukwano gwo manye, baby. Kwano gomalayo Newe gubamu wavungolugero Kakanyo mutima gusala wo Dale
Why you keep me waiting?
Somesa Jagala kumanya dale
Somesa
Omukwano gomu bunji
Somesa
Jagala manye chacholi
Somesa
Why you keep me waiting?
Somesa
Jagala kumanya dale
Somesa
Omukwano gomu bunji
Somesa
Jagala biga darling,
Somesa.